Te whanake tuatahi, te kākano.
Te mahi rima te kaumārua. Exercise 52.
This is a similar exercise to the previous one, but this time the dual possessives will be used. That is, tō tāua, tā tāua, tō māua, tā māua, tō kōrua, tā kōrua, tō rāua, tā rāua, and their plural forms. Whakamaoritia ēnei kōrero. Hei tauira ēnei. A.
Our, yours and my job is done.
Kua oti tā tāua mahi.
E.
Their pets are a goat and a sheep.
He nane nane me tētahi hipi a rāua mōkai.
Tahi.
Our, hers and my children are lazy.
He māngere a māua tamariki.
Rua.
Your car is outside the gate.
Kei waho tō kōrua motokā i te kēti.
Toru.
Their house is at Tuhikaramea.
Kei Tuhikaramea tō rāua whare.
Whā.
Those are our, yours and my, beds.
Ko tāua moenga era.
Rima.
Listen to their truck.
Whakarongo ki tō rāua taraka.
Ono.
Your parents are coming to our home.
Kei te haere mai o kōrua mātua ki tō tāua kāinga.
Fitu.
Anne, Joe and Betty are their children.
Ko ani rātau ko Tio, ko Betty a rāua tamariki.
Waru.
Our, hers and my grandparents were from Ngāti Porou.
No Ngāti Porou o māua tīpuna.